Double Six.
Oh. Iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na minyesho. Your body baby jota, jota. Unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto, my desire. Sababu ya upendo, bili bili baby. Vindi mchuvi ya kunyuniza, yani uroda kupitiliza. Nimeumaliza mwendo.
Remember where you got it from. www.djeric.com.